So mko mnapatana time gani ndio kuform Keshaka? Hata nitataka kujua like from perspective yako. Muliformaje Keshaka? Kiswahili kutumia Kiswa kutumia Sheng. Muli decide aje, because don't forget this is the early 90s. Kila kitu ni everyone is just inaitwa nini? Si wote tuna copy US. Najua. Like ilikuwa so nyi mliamwaje?
Thank you.
It was a Kenyan affair.
Yeah. Ilikuwa ni P-Funk.
That you know, kizeti ilikuwaje fanya that powerful your time? Because na mko mna communicate aje? Because kumbuka kukwa na mobile phones.
Ndo ni mobile.
At this point yenye, you know, at some point una become homeless. Are you ulikuwa umeji isolate na your siblings ama ilikuwa imefikaje mpaka, you know?
Ikonene. Episode 587, kusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na yeah, leo tuko na a pioneer and a legend in the Kenyan hip-hop game. Tuko na Roba wa Kalamashaka. Roba ni azizo?
Poa sana mwafu, mambo vipi?
Tuko poa.
Yeah, man.
AKA Otero.
Yeah, man.
Uliko kama mtu wa movies tu wa mwuli yangu watu kwa Otero.
actually, yo jine Otero ndiko nigiona sister angu mdogo. Ndio ni baptize juu niko naenda kama hizo ma walking. So nikirudi naanza kuwapiga ma story home. Vile ma scenes zilikuwa vile Otero alikuwa anapiga wase hapo hivyo. So nikitoka tu movie alikuwa anaanza niita Otero. So jina casting alafu pia hoodie kaanza kunitaga hivyo.
Unajua home scenes za kuelewa walking nini? Za mchana wa walking. Kwanza unajua walking kweli?
Drive through cinema sama.
Si really.
Tiyan kambi ya jui? Mwambie.
Walking actually. Kwa playground hivi, kwa community playground. Wasalo kwa nitoga mamovie ni before Netflix.
Oh, zile za projectors.
Yes.
Za projectors. Nakampia mta. But sasa kuna zita with a different name. Think sasa walking ilikuwa jina streets of hoodies za Nairobi. Sakule Keshaki. Video.
Okay. Hizo siku zetu ilikuwaga like that's the only way tungewatch ma movies.
Zile za kitamba.
Za kitamba. Ni kweli.
Kwa TV ni uko napata like a whole hood ni keja kama moja iko na TV.
Ni kweli.
Alafu pia si ati wako na video player. So ni wana watch KBC vitimbi vya jamaa kamani. So kitaka kuninune nda hizo. Hizo ma walking za Diz ilikuwa aje? Kwa hizo mawakini pia nikuwa najua after movie pia sali kwa naibiwa. Maenyu ilikuwa peaceful.
Hezi kuwa peaceful. Una mwata kupele kwa napigwa na mayai, zimeoza, na putu kama hizo. So tu ni hood tu, na lazima kuwa na my elements za hood, na my characters za hood. So ni kawa. Hezi kuwa peaceful, of course. So sometimes metoka ni, wasa wana fight, unapata labda my gang za hood. Kuna side flani, kama di kuna phase 5, phase 1 to 5.
Yeah.
So unapata labda gang ya phase 1 imekaa imeleta noma na gang ya phase 2 kitu kama hiyo. So especially kwanza zikiisha. So ndio maana nilikuwa rudi home napigwa jule designer. Ilikuwa ni scary. That's just to survive guys if tukaizo.
But the 90s ilikuwa some very interesting period.
Yeah, for sure.
Crime ya deal ilikuwa aje? Cuz kitu moja me you the 90s kwa time nimeishi masaiza za KJ, nimeishi Kariash, so nikuwa na chiki Ziwa. Crime ya Ziwa at that point ilikuwa even worse than crime ya KJ. Kusikije ilikuwa gatune ukuro. Ukuro kwa wingi. D ilikuwa aje?
D actually nazasema labda kumekuwa na evolution ya crime.
Yeah.
So kwa instance ile tunafanyika saizi, ni kama ime evolve for ni kama kuna generations kama nne za crime.
Yes.
But I think your time kulikuwa na your time in the 80s early 80s nasema kulikuwa na hizo walikuwa wanaitwa wanakama na break mlango wajitwa 42 brothers kitu kama hiyo.
So okay,
gang atuka 40 wanakama na kilori wana break in na kitu kama hiyo. Rafika evolve kidogo ikakuja tuseme ma 90s hapo ilikuwa sana ni robbery ile kusnatch na vitu kama hizo. Ukitembea labda umevaa kikofia kiako kipoa ama umedunga kitchen kiako unasikia msa amegrab ama amehepa nayo. Alafu ilikuwa na ikentatwena kitu ilikuwa inatoka yellow line. Yellow line ilikuwa ni ile design ya watu wanakuja tao wana grab kitu alafu wana panele line ya yellow ya ila barabara. So hiyo pia pili interchange sana na Ziwani na D. Unakumbuka kulikuwa na wasa wa crime walikuwa natoka Ziwa, wanakamku wakifanya ngori Ziwa, wanakuja wana hepia D. Ama wana wanakuja kuweka exile hivi kujificha D kiasi na kitu kama hiyo. Na pili ili interfere na muziki juu pia some kwa reggae na kama hizo.
Reggae.
Ukienda kwa places za reggae unapata kuna wase wa nini wa Ziwa, wase wa D.
Yeah.
Maybe after reggae unapata kuna hizo maclash za mitaa na wase walikuwa sala labda walikuwa juki walikuwa tu zama wase na title ya crime. Alafu after hapo hizo ni 90s. Tunaongea 2000 umekuja ikakuja kidogo pika change kiasi. Ikakuwa more sa kuibia wase ku pickpocket na vitu kama hizo.
Kupinchi
na vitu kama hizo. Na sasa ikakuja ika involve kwa sai labda ama boy wa sai mostly wanaongea kuhusu phone na vitu kama hizo. Kambaya na kuibia phone na vitu kama hizo. Lakini tu nile kwa surface, lakini bado kuna hizo ma organized crimes ziko kwa kila hood anyway.
Kwa kitu interesting vile umebonga juu kwanza hiyo ya reggae. One of the things ile mtu realize especially kama uli grow up hiyo 80s / 90s.
Yeah.
Ni the fact that size ya mabuda tunaona wakiwa 60 au kepesha 70. Ndio alikuwa anatuvuruga hiyo time.
Ni kweli.
But also so like cuz nakumka kitu kama reggae. Mimi siko naenda reggae but bro my bro wili my twins walikuwa naenda reggae. Na alikuwa ananiambia gati kulikuwa na time nasikia Kibera massive. Then at some point ati chupa itarushwa juu. Alafu chupa pale ita land kila land juu kichwa so a different massive sasa ni vita. Now ni wama buda saizi wako in their 60s or okay, kepesha 70. Na cheki. Like it's very interesting vile ama wako 50s na 60s tuseme. It's very interesting vile time we evolve. Because ukiwa cheki saizi utapata kabuda kako 60 kama tulia ona chukua nifara. Kumbe alivuruga.
Alivuruga.
Alikuwa head bad. Nini? Kwa zata story ya mesema ya mayai. My uncle. Sasa the village and me in micro up there's a big guy in Kibiku. So I think hizo ma walking were a thing of societies. So nini video likuena kuna ita video ilikuwa inaonyesha hiyo mtu inaitwa
Kibiku.
Na alikuwa ni show in the 70s wakirudi walikuwa na smell rotten eggs. So naona yako in the 60s now. Unajua sasa hizi ni vitu walikuwa wanafanywa na maybe ma grand buddha za watu sasa. Mtu anapaka maya imeoza kwenda kuvuruga so.
Ni kweli.
Inakuonyesha kabla youth cause ile time uko young mtu fikiria you're the only people who are young. That like old people have always been old from day one.
By the way.
Shall we tukichekika kitu moja Musa Magani tukiangalia maparo wetu. Unapata a lot of us met our parents when they are in their 20s. Sindio?
Yeah.
Ama 30s. But from day one, wamekuwa tu ni wazee. Like, unangalia. So, but die, later in life, unashindwa like, damn. Oh, mother. Alikuwa in her 30s. By the time, kuchuka mi mother, nimemsumbua jo. Kupa time, alikuwa in her 30s. 30s. So, joga hizo zile.
Ya, ni kweli.
Alafu sasa, so D, aini pia ni kitu niluza vigeti. But D ni place ni kwa najuaga soundtrack ya D ni reggae. So, wali jipataje kwa hip-hop?
Actually, reggae influence background yetu sana. I think hip-hop, reggae ili blow sana Kenya. Ukompea na Malikati Z, hip-hop ndo likuwa mziki ya mtaa na kitu kama hizo.
Yeah.
So, way through nikimaliza high school, bado kuna nasikiza reggae, nitoka high school, nikimaliza high school, kuna endaga maklub za reggae na kitu kama hizo. But then nilikuja nikaanza ku realize some of the things zinaongelea kwa nini kwa hip hop bado zina represent hizi mita.
Yes.
Kind of reflect the same mita.
Yeah.
Sasa hata present nilikuja ku realize ati nikuja kuangalia niko na hata reggae nini hip hop ni more violent lakini ina charisma elements za violence kiasi kushinda nini shinda reggae utasikia same time mtu anaimba kuhusu ni aje sija dose just kula fiti na kutoka hiyo
unity
na kutoka hizo lakini hip hop ilikuwa pia na represent hizo mamita hizo struggles your pressure ya hiyo nini your oppressed mentality na
yes.
kama hizo you don't get usiku hip hop ya before
yeah, the 90s before yes. 80s
90s yes 80s 90s akin NWA kinga iko iko political pia kabla involve na kama hizo so tuleza ku relate sana na your kind of messaging na your context ilikuwa na ilikuwa inaongea kuhusu
yeah.
so slowly yeah. na tukaanza ku adapt kwa hiyo nini tukaanza kupenda hizo ma lyrics na kama hizo kupenda tizo maswag na kama hizo. So reggae set tulacha kusiza reggae ama tulacha ku part of reggae ndio sasa hizi kuna ma tracks tumefanya na swa reggae na vitu kama hizo
yeah.
na follow up reggae na vitu kama hizo but I think ni vile tu pia ilikuwa tulikam realize ni creativity ilikuwa ni creativity oppressed mentality hip hop
yes yes
na pia ni yote tuliweza ku relate nayo pia
kwanza so wewe tukiangalia familia uli grow up family mlikuwa watu wangapi?
Familia tulikuwa tuli grow watano.
Watu watano.
Watu watano.
Mother Buddha. Yes.
Watu watano mother Buddha.
Walikuwa what born?
Mimi nilikuwa third born.
Walikuwa third born.
Third born.
Mbele ni Charlie madem.
Madem wawili mbele, madem wawili nyuma.
Oh damn, wetu ndio boy.
Mimi nilikuwa boy alone.
Eh, hiyo ni interesting
sana. Nilikuwa boy alone. Struggle za boy chana, sema kumisikona ilo kabisa.
Juka uko boy alone na manisha, na keja imeja mademi. Kwa namashia, most of the time uko na spend 2 inje ya keja, sindio? Kutio na maboy inje.
Yeah, mostly, man. Ilikuwa hivyo, exactly what I describe.
Yeah.
Ilikuwa hivyo mostly.
Alafu, Buddha likuwa na dunini? Mother na dunini?
Buddha actually likuwa na work na nini? Kwa tema likuwa na work na airport hapo hivyo. Mother pia liwa civil servants kidogo alikuwa pande ya KRA na vitu kama hizo.
So that's in quotes in by standards za Kenya, that's a good life. So how do you end up relating to this music of the struggle, because both hip hop na reggae ni music of the struggle?
Struggle since kwanza maybe niza correct dogo, maybe setting a good life
that's what we lose
pengine lakini naweza sema naweza appreciate maybe niki sezi complain sana
okay
kusema pengine siko na roof over my head ama yes. kama hizo but still these conditions li raise nazo ile mtatu raise nazo mentality the mental hizo ma vibrations liko nazo
yes
I think says it atakuwa the perfect life unaona
so
pia compare tuseme ma GDP za dando uweze compare na ma GDP za Karen unaona vitu kama hizo so says sema probably nasema labda ni lower middle class or whatever kitu kama hiyo but still the struggle ni vitu liko tunaziona first hand unaona can crime kama ni stories za drugs na kumka nebo yetu alikuwa before tani jogishuri heroin nini
pata
ni babo ni bab ni pedi makarao na kujaga hapo na daily basis kama ni madenza the steam unazoona watu wamedose kwa madenza steam can crime liko nakwambia hizo ma 42 brothers unaona ni vitu tuliko tunazipitia tunaziona unaona so of course I have to correlate nayo struggle juu nikitu niko nayo na first hand
okay because vile umebonga juu ya hiyo Ian I mean you remind that classic kuna this classic joke ya best yetu anaitwa Rapture alikuwa gana hii classic joke ya different classes of wealth afuna kungalia kuna sema ati kuna poverty line afuna sona ishi above the poverty line kuna tu wako below the poverty line so the joke ilikuwa gati hase waga kwa poverty line hati wajuagi wako kwa poverty kwa tu wale nikemia kufunika macho
just juu ni hindi politician wa hindi
Yo, richer politicians were in.
Okay,
it was a classic joke. It was a classic joke.
Okay.
But anini, okay. So hii nini, like D for example, mnaishi, nini watu, kuna mademu wanne, kuna boy moja, kuna mother Buddha. So these are 7 people. Mnaishi kwa how big was the house?
Sasa ndo bado nakwambia kuhusu the struggles
yeah,
have to come as well. I think D ilikuwa more like a government project.
Yes.
Yo likuwa project the house affordable housing kabla kila Kasongo akamna hizo my ideas na whatever na Sakaja lakini hiyo ilikuwa sasa times za 1978 na kitu kama hizo ilifundiwa na World Bank na kitu kama hiyo so idea ilikuwa ni ku provide mtu na ka plot ka kiasi na ka so hiyo plot ilikuwa mnaishi nayo family moja lakini due sababu ya hiyo population wasalenza kama nini walianza kuingia wengi kutoka maocha na vitu kama hizo so hizo nini hazikuweza kurezwa sasa so ilikuwa ni, unaishi kwa room ni room moja initially hizo zilikuwa ni maplot zilikuwa unafaa kuishi kwa plot na room bathroom I mean kitchen na bathroom na toilet lakini saika population boom ilikuwa kubwa kidogo utapata sasa hizo wakaanza subdivide into units.
Yes.
So within the unit. Sabina kumuka likuwa naishi kwa room 2.
A family of 7.
A family of 7 naishi kwa room 2. So kina mother kwa na bedroom. Wala sisi tunashia amenities zingine. Lafu later and baby tukagira kwa room 3. Lakini likuwa naishi kwa hizo maroom. So sisi structure. Lakuwa mbea struggle likuwa real.
Likuwa real. Hiyo room mbebaki is the kitchen. Living room is still the bedroom.
Kwa watoi.
Yes.
Kwa watoi sinile like kila kitu kishamalizwa mna azii but hizo za I think hizo za kina za affordable zilikuwa kana ka kitchen kadogo kabisa sindio? Zilikuwa kana ka kitchen kadogo. But sasa nini
inaitwa? Sito bado ni bedroom.
Yeah, inaitwa kwa ni convertible. Mkishamaliza
ni kama naishi kwa set.
Yeah. But sasa tukigo back to your time like what it runs in a reggae. Which are those reggae songs cuz sisi wote wase wa Iceland usuku kutaka the first music we ever related to ilikuwa reggae. So wewe ni which reggae songs ilikuwa zina speak to wewe ukiwa mtoi?
Okay, pengine sasa ni names lakini pengine artists kidogo akina akina Steel Pulse, akina Burning Spear, akina Don Carlos, kulikuwa na show fulani hapa reggae kutoka Jeff Mwangi.
Reggae time, I hear the sound. Disappointment is the friend of Ayana. Big up to Jeff Mwangemi.
Akina Culture, big up Jeff Mwangemi, akina Culture. I think most old school to reggae. Most old school reggae. The playlist ni kubwa of course. But
yeah, because vile umebonga juu ya Culture, jo. Big up to Morgan, nimefuata mabro wangu wawili, ma twins.
Okay.
Zirazi kuzinasikizaga reggae zingine, jo. So nikisikiaga Culture na kunga the first time tulipata ile tape ya International Love. Ilikuwa
dope. Yeah. Of course, Bob pia.
Yes, Peter Tosh, Tony Whaler, the original. They want I to come to the vineyard. So hip-hop, like, how do you find yourself sasa now on a personal level ukisikiza hip-hop? Because nakapia, kitu moja pia tulibonga hapa na Vigeti, but hip-hop kitambo, it's not what it is right now.
Right now.
Sasa hivi ukiwa Island na unasikiza hip-hop, hakuna mtu anakujudge.
Yeah,
but siku zetu, it was a whole other, unatry kuwa babi, weni yo-yo, weni nini. So, mlijipataje, we mwenye ulijipataje ukisikiza hip-hop na like, what attracted you?
Basically nitoka chuo nilikuwa napenda nilijipata kuna jamaa alikuwa anakuja na matape kutoka Stato so nika bump into NWA. Nikaanza kusikiza NWA nikasikia Izim Rhymes ni dope. Alafu zilikuwa na bonga kuhusu alikuwa na bonga pizzo struggle zilikuwa mostly zinarelate na reggae hapo nikiwa form 2 92 hapo hivyo almost. Nikitoka chuo so nilikuwa napenda kwenda F2 na vitu kama hizo tukaanza kulet na kina Johnny kupenda kurap na vitu kama hizo hiyo vile zilianza kurap na kitu kama hizo so hiyo love ya hip hop ikaanza kuniingia unaona so nikaanza kufeel nikapata tool ile za express maybe through poetry na vitu kama hizo naweza express one or two things ile na feel na vitu kama hizo ama zile naona kwa mtaa makarao manini vitu kama hizo. So nikapata ni kama art form flani na zetumia kama source ya kutoa whatever nilikuwa ndani yangu.
Yes.
But basically ilikuwa hard kidogo juu mitaani huko watu walikuwa wanatujua kama maoboho. I mean, walikuwa tujua kama wanataka turifa kama yo. Unaona jo na kama hip hop ni kitu ya uptown. Na kuja uptown unakurifa kama sayo ni mtu wa ghetto unaona.
Yes.
So ni kama tulijipata kwa Jackstop's plan unaona. So ni ile design ukienda side utaona kama unajaribu ku sell out kidogo lakini ukuja side utaona bado una belong
kwa side nyingine.
But yeah. I think the most beautiful thing ni vile watu walikuja ku relate na Sheng na kiweza ku bridge divide.
Yes.
Kiweza ku bridge divide na we.
Yeah, because nikiangaliaga nikiangaliaga inaitwa nini? Like hizo siku alafu ni angalie like the way both hip hop na reggae zimey evolve. Because kumbuka pia reggae. And that's why mupatiaga credit sana hawa wasee wako in their 50s na 60s.
That is true.
They played such a significant role ya kushape Kenyan culture. And cause matatu graffiti.
Graffiti.
You know mabuda wako 60 size.
Ni kweli.
Alafu sasa ucheki hata hip hop vile muonaga mupatia credit ni. I don't know why, but unakumbuka back in the 90s, as much as hip hop ilikuwa like reggae was the soundtrack of the streets.
Yeah.
Hip hop ndio ilikuwa kwa Matri.
Ni kweli.
So, but sijui Matri number 8 na 32 zilikuwaje? Hizo zenyu cause sisi tulikuwa watu number 9 na number 6, number 4. Zote ilikuwa gani? Hip hop.
Hip hop ziwani.
Hizo
na number 9 na nini? But I think ilikuwa nini? Ilikuwa all over, but CD I think ilikuwa na reggae bado liko na pump yako Matri sana.
Yes.
Matri ziliko na pump. I think reggae ilikuwa almost all over. So hip hop ilikuwa ni kama the underground music. So ulianza kuona the gate, labda get tape kutoka kwa mtu ametoka labda Stetoma whatever, unashika u get labda tape, ni kuna time ni get tape ya Redman. Unajua nikapata tape flani ilikuwa na Biggie said moja ilikuwa Biggie said moja cassette.
Yeah.
No cassette ilikuwa ni kama treasure, ni kama
kitambo.
Ilikuwa inazungukia ikienda kwa mtu, ikienda kwa Johnny labda anasikiza labda siku fulani
na kama nakupitishia.
Alafu ma places kadhaa ziko zachezaga hip hop, ma club tu few. So ilikuwa ni kama bado underground.
Yeah.
Kwa underground sana, especially Malikada ando. Reggae bado ilikuwa big kwa radio, kwa Mama 3, kwa mamedia mingi.
Yeah.
So mainstream ndio ilikuwa inaongea kugana social media.
Kwa hiyo ndio kitu nilikuwa najua, kina D, number 28 za kuenda, Kariobangi, 1960, Kayole. Hizo zilikuwa reggae.
Reggae.
Even nikipanda Mama 3 za Zaninis, namba 8 niko nasikiza reggae kiasi. Hapo iko namba 8 ningesikiza reggae na nisikize hip hop kidogo. But number 6 is Isich na Buru. Zile zilikuwa gani hip hop? Like hizo kuna Buru hizo siku zilikuwa gani? Buru ilikuwa ni kama ubabini.
Unakumbuka? Buru ilikuwa kama ubabini. Ilikuwa kama ubabini. Hata kwa niangalia like ilikuwa kama ubabini actually.
Alafu of course tafsiri hii Musa Magaju tafsiri hii the first time nilisikia gali kwa Matri. So hiyo time bado niko stare kwa namba 9 nimepigilia shot yangu ya blue
kwa stare. Okay, Griffin.
Sasa fasi yako unajua niko one of the most like inaitangwa nini jo, like one of the most iconic verses, because I remember hii part moja ile ilikuwa ga sijui nili cheki akishikwa ko bala na shindwa nikimbilie nani, jambazi hapana, polisi hapana. Yet this is in the late 90s, we've never heard this.
Exactly.
Sijuko ukiandika ulikuwa unajua vile like itakuwa one of timeless. Those things like it's timeless, unajua it's a very
I think nime anticipate itakuwa timeless. But I think liko na do from kutoka tu kwa heart na kutoka kwa soul.
Yes.
Na kulingana na pia vile zile niko naona kwa street kama inspiration, zile za vile tulikuwa tunapitia na vitu kama hizo.
Yeah.
So I think na maybe you know some of things mwambiaga most of mkimenta ama upcoming artists naambiaga ukiweza kudu kitu kutoka kwa heart yako.
Yes.
Then itaenda kwa heart ya msee. Na itakuwa na longevity flani. So sikuwa tumepremeditate nikasema maybe itakuwa
itakuwa
na hiyo longevity.
Yes.
Ala sikuwa.
So hizo I think your verse this year ina turn 28.
Inaweza kuwa
ina turn 28. It's a whole other.
Ingekuwa mtu wenge kwa Shafika Kampo akamaliza.
Akamaliza ilikuwa na hustle.
Interesting.
I was almost turning 7.
What?
7. Saizi kuna mtoto wa 7, eh?
Saizi kuna.
Yeah.
In a few months.
Time flies.
Yeah.
For sure time will fly. Yeah.
Alafu nini chuo watatuanza na primo. Chuo primo ulienda wapi?
Chuo primo nilisomea Gadando schools because nitoga nursery
mm.
alafu nikatoka nursery ile kwenda nursery na pre-unit study 1 nikaenda chuo fulani hapo Tao city center najita St. Peter.
Okay.
Hapo St. Peter tu kingi kwa city center CBD.
Yes, St. Peter's Clevers.
Mm. St. Peter Clevers.
Yes.
St. Peter Clevers.
Like, area OTC.
Hapo ya around hapo OTC.
Hiyo time kulikuwa na Jack and Jill across
Jack and Jill, hiyo side nyingine.
Sana nicheka gozi.
Someone used to Jack Jill.
Someone used to Jack Jill.
Mwambia gomse, nilitry my life in crime.
Ah, yes.
Nilitry kuiba kitu hapo, Jack and Jill nikashikwa aje.
Wacha.
Niko nafikiri naweza nikajua hii wizi. Sikusaliwa kwa mwizi.
Ukapatikana.
Alafu seko?
Seko nikaenda Dagoretti High School.
Oh, Dago eh.
Yeah, nilikuwa Dago.
Dago time yako kulikuwa na kina nani? KJ alikuwa hiyo time mama?
KJ actually alikuwa nyuma yangu na class 1.
Okay.
KJ alikuwa class 1 nyuma. But imekuwa tuna wasee wengine kwa corporate size.
Nani alikuwa mbele yako? Nani alikuwa nyuma
yako? Waire
alikuwa nyuma yako.
Waire pia alikuwa nyuma yangu na I think miaka mbili ama mwaka moja.
Okay.
Nani mdomo bagi.
Mm. Oh.
Yeah, mdomo bagi pia tulikuwa naye chuo moja.
Yo chuo ilituwaga art, artist wengi sana. Sindi wa like wasee.
Kulikuwa na culture flani ya art. Eh? Mm. Kulikuwa na culture flani ya art juu. Apart from academics, so I'm invest na hizo ma music festival, na hizo ma drama festival.
Yeah.
So, ukihata kuenda, hizo ma funky, hizo ma funky hizo time.
Yes.
Ulikona, unafeel ni kama kuna kitu mehata kubwa.
Mm.
So I think ulikuwa tuna yo culture, ilo culture, hizo ma arts na kitu kama hizo.
Mm. Interesting sana. Mm, mi yu area unetoka kusema starch. Kunaga hatu.
Kunaga.
I think the only person ule nafikia. Kuna boy fulani kwa narapa kwa tuwa Jamani.
Oh, okay.
Huyo. I think nani tena tu. Hivo lewe. Kikam to art.
That's a rap.
Haikuwa sana.
Art haiku spread huko vile. Of course tuko na Helen. Ngalo Helen Warunga. Na.
Oh.
Naka trumpet.
Acquired taste.
Yeah, yu ni acquired taste. Yeah. Zile za, we play this when people are having dinner. Hey, alafu afterwards, Kole?
Nikuwa na stint kidogo, strat kidogo, alafu nakuja nikenda KU.
Oh, okay.
Nikenda KU, KU, but KU, nikenda KU.
Kwa KU pia likuwa ni art kibao, sindio?
Kulikuwa na elements za art. Tungine pia likuwa nao, dago tulikuwa nao KU, bado kina KJ, kina Mbagi. Ridiculous kianza, lianzia KU. I think kuna pia side flani ya dini ya KU ilikuwa imededicate kwa stories za art, poetry,
yes.
Vitu kama hizo.
Yes. Of course kitu reason nafanya na kuuliza tukigo back to ile verse ya tafsiri hii.
Kulikuwa
na ile maisha ni magumu.
Mama
yangu alidhani mimi ni wazi. So of course ilikuwa you're talking about someone else but it was still iconic. Ni poa sawa jua that true name alikuwa KU.
But through peer power words that's what people, some of the things mwambega mumetre kumkimenta maboy naambega word ni power juu ni kitu pia likuja kafanyika nilisema gebo kabla nipoishe chuo lakini ikakuja kampuni ikakuja nika stopiwa for a while.
Oh, okay.
But ilikuwa political oriented lakini
yes
nilikuja nika stop kama for like 3 years, 4 years hivi.
Ulirudi tena?
Nilikuja nikamaliza lakini baadaye.
Keshaka kishakuwa keshaka bado unarudi class bado?
Ni kitu nilikuwa nimeinvest nayo pia. Keshaka ndio music nilikuwa pati yangu.
Yes.
Lakini pia yo element pia nilikuwa na yo kugetu maybe something auto degree yangu kwanza ilikuwa survival kwa mtaa.
Yes.
So lakini
school of hard knocks.
School of hard knocks na vitu kama hizo.
Yeah.
So but still nilirudi nika clear.
Uko na study?
Nilikuwa na study bachelor of arts.
Oh, okay.
Yeah, nilikuwa study bachelor of arts. Nilikuja nika clear.
So ulimaliza mwaka gani?
Ni mwaka ndio naweza kumbuka kweli. Juu pinge niko nafaa kumaliza 2000
Sekoli maliza?
Sizi kumbuka vizuri. Second limaza 94.
94.
Mimi ni old school.
So ukaingia mi second malisa 98. Sini waze. Uwa kichia
90.
Kira hiki kichia inashtuka.
Naangalia, that's unajoki mkitaja 98. Yani 90s kurudi. Iyo ni black and white era. Ata juu, ata most of even print media ilikuwaga. Kipata magazine kona kala, that's the cover. Ndani ni
black and white.
Black and white.
Okay.
Hata gazeti ilikuwa.
Hata gazeti, yeah.
At some point kakamika evolved kakua colored. But those were our days, man.
Kweli. 90s. Did you grow up?
Yeah. So unamaliza 94. By the time una join company 96 ama?
Ni 96. Soloko na kakama mwaka moja
nusu. Kwa sababu kuna skip mwaka alafu
ndio. Mwaka alafu ndo na so ilikuwa year ni around 96. So niko nafanya maza around 2000. Alafu kukata tena nje kama 4 years so ni maza around 2004.
So una kuuliza, so ku go back in class after Kishaka, how's that? How do you humble yourself enough to say, you know what, because you have to humble yourself.
It's true. But I think maliko nimefikia nikipaishwa niko almost kumaliza. So I kuwa stressful. Love the chance to change my counselors, my chancellors.
Yes, yes.
Makampo. So we alikuja back pia alikuwa na love art. One of the reasons pale in audition is a sort of peer art na kama hizo.
Okay.
So nilipata tu an easy time. But I kwa ni moja, ilikuwa just a semester by the way. So nika clear, lakini I kwa tu vile complicated.
Ulienda ku graduate, tulienda kuvaa hiyo nini ama hiyo school iruka?
Ndio tu kama kawaida, kama watu wengine na vitu kama hizo.
Na hiyo pia sina bambanga maparo sana, cause maparo si waga degree kwao ni important.
Basi kwa ni do for maparo as such. But still pia love kwa maparo pia kuna nani umeza make step kama hiyo pia nipo ile kuwapatia tu kama moral flani. But si kuna hata nakumbuka mother kitu alikuwa anakuambia niaje usione ni kama unanisomeaga ama usione ni ndio yaishi tunaona wewe jiduia wewe mwenyewe ama iangalie ni kama ni wewe mwenyewe. So si kuna idea tu ni juu ya maparo ama juu ya nini ile tulikuwa na feel maybe na jini likuwa ku get like some extra skills na kama hizo hapo hapa na pale.
Nani tena likuwa KU katika kwa watu wa Kishaka? Kuna mtu kina?
From Kishaka likuwa mimi, lakini kuna so wengi wameko kwa industry nini wamepitia KU.
Okay.
Kina Kajairo, kina
Yes, awanajua.
Kina Nyambane.
Masa to go back to nini, Soko Campo. So mko mnapata na time gani ndiyo kuform Kishaka? Hatu nizataka kujua, like, from perspective yako, mulifomaje Kishaka?
Kishaka, basically, mi nikimaza chuo, John, nikimaza chuo, yota mlikuwa nimeka home, kiasi, John pia likuwa, ndio namalizia. So likuwa nakutana na John sana. Kuna kachurch flani, likuwa ni kama community center, na tukia kulikuwa na laibu, kulikuwa na place, watuwa chicheza mabake, church flani ya katho. So tukienda huko pengine tucheza mabaki ama kufanya nini so sometimes nakutana na Johnny hapo unaona na alikuwa na step hapo karibu so kakuwa aniaje tunaweza alafu hiyo time pale kulikuwa tunaenda kama F2 kulikuwa na hizo ma jam sessions because it like F2 mwaza tu get interest kulikuwa kulikuwa na hizo ma talent search na vitu kama hizo. So me personally nilikuwa na feel hiyo kama neo background ya art chuo, nukupenda art na vitu kama hizo. So nikuwa na feel, hii kitu nazaidu. Na pili kilisaidia, ni some of the judges walikuwa wala tuwa kwa hudi yetu. Walikuwa na majaji wa F2. So that design ya, one way ungeza pata tiketi ya kuingia F2 on a daily, on a weekly basis, ingekuwa labda kama unafanya kitu hapo F2. So pia soko kwanza kushika mic na vitu kama hizo. So tukapop na Johnny kiasi, tukaform group flani kuna jita Natural Born Killers.
Yes.
So from Natural Born Killers, NBK. Inspired na kina Dre, Dr. Dre na Ice Cube alikuwa na track flani na jita NBK. Alafu kuendelea kidogo tukapata kama pia alikuwa na rapig F2 lakini tulikuwa na John Office wa Dando.
Yes.
Lakini sasa baadaye nakutana na Dando baadaye na kuwa niaje tutoka hood moja. So more tuka join forces, then inaweza kuwa more powerful na vitu kama hizo. So tuka decide tuka form group inajita 3D crew.
Yes,
so,
yes.
So from 3D crew ndo tuka ikakuja.
Wewe kwa 3D crew kuna itwa nani wewe? Kwa zina kungana nani ile ilikuwa corrupt eh?
kulikuwa na corrupt. Ndio alikuwa corrupt. Alafu kulikuwa na Spice Gio ni kama nataka kujua.
Alituambia last stage tukumbushe tu. Oh shit.
G-Flavor.
Oh, G-Flavor.
G-Flavor.
Gangsta
Flavor. G-Flavor.
Oh, 3D
Crew.
Because real name is Robert. Ni Robert ama ni?
Real name zangu. Matumbai wanyoni.
Okay.
Okay. So, AKA G-Flavor. AKA G-Flavor. Natural Born Killer. AKA. Teru. AKA Double O. AKA Gbao.
So, So mko mnaenda gaizi kompe. Kuzakunga nani. Kitu moja neza kuuliza. According to wewe. Kiswahili, kutumia Kiswa, kutumia Sheng. Muli decide aje. Because don't forget, this is the early 90s. Kila kitu ni... everyone is just... inaitua nini? Si wote tunakopi US. Najua. Like ilikuwa. So, nye muli ya muaje? Ni Sheng.
I think I'll experiment of to kadhata kabla tuanze na Sheng. I think... your time tulikuwa na rap gave to, I think talent ilikuwa cutthroat, tulikuwa na watu wase maybe kama wangeza kupop kwa hii generation ya later na nini, then culture maybe ya hip hop ingekuwa a little bit different, unajua. But I think wase wengi maybe wakupasu na vitu kwa, so kwa compare ilikuwa cut, ilikuwa deadly, ilikuwa ilikuwa real hapo F2. So one way tulikuwa najaribu pia ku experiment na design ingine na kuja vitu tofauti hapo F2 na kuja express vitu tofauti ilikuwa one. Alafu two, pia tulikuwa tunaangalia hip hop vile imegrow state na vitu kama hizo, ilikuwa ni creativity ala says no ile design ya ni ka culture na language ni part ya culture. Sinaona sasa tulikuwa tunatafuta kitu ni zile relate na sisi kuweza kuja express, unaona. So tuka figure out kuna time tulikuwa na rap na mal dialect indigenous. Kama na rap kuna vitu tulikuwa na shadugi na nini, kwa time tulikuwa na do something na Kiluya kitu kama hiyo, unaona. But ile kuona tunaweza relateage na hiyo cosmopolitan tulikuwa hiyo click ilikuwa mal kama hapo F2. Then tuka figure out maybe tukam na kitu kama shine, tuka na ka chorus kwanza. Tuka down na kina Johnny ni tukaandika ka chorus fulani hapo na Kiswahili. Atukona inashika, unaona, tukona in fact it's easier ku ndio it's ni ile language una think nayo, so it's easier kuweza kunini kuji express nayo na hiyo design.
Unakumbuka kitu yote baa yako yote na hiyo ni ya Kiluya, unakumbuka?
Siwezi kumbuka. Nina feel embarrassed. Some of the examples za kitabu na
feel. Sisi kwa yang.
Ilikuwa experimentation tu pia, ilikuwa tuma ku experiment hapa na pale.
Cuz vile umesema hivyo ndio imenikumbusha like nowadays ukiangalia the Kenya industry. He come to rappers. Mufil tu ni kama wa rappers wa Jaka ndio huingizaga kijaka mob kwa
rap. Kwa lyrics zao.
Easy tribe zingine zote ni kama tu agame.
Wametulia.
Because unajua it's hard. Most of these ma words za Kisapere kuziweka kwa nini? Alafu unajua kijaka ina sound kama tang 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 tang. So hata kuweka those nini kwa kuziingiza kwa
rhyming
ni easier.
But lakini inaweza differ kidogo. Like me I think ujukiko unaweza bonga, unaweza rap.
Unaona
kama unaweza tembea, unaweza dance. Sinashika. So nadhani kila language, I think kuna language zingine ziko sisi ma rich, lakini kuna kama saa vile wa bongo wakomo unapata song zao ni more poetic.
Yes.
Sababu unapata ile Kiswahili yao imeevolve sana na ni rich already. Unaona ni poetic already. So kwa kujiexpress ni rahisi, unaona. So ni the same way na vile na dialect zetu, unaona? Unapata labda kama ni vile labda watu wengi wajai penda connect na hiyo whatever. Of course kijaka sana usound musical kiasi, lakini still hizo languages zingine kama unaielewa poa, unaelewa kuidecipher na kuweza kustructure na kumake crimes ama ku
Johnny ashaitumia hata nini nikibonga hivyo
Johnny ashatumia kiduya
kama ukitaka kubaba sijui nini
hiyo ni before naonge kusub before even kama watu wako na rhyme nini watu wako na rhyme kama alikuwa rhyme 50 sana kisapere
unaona au kama alikuwa seri kisapere
so long as tunazielewa structure za structures za compose structures za ku make syllables juni syllables tu kuweza kujua kucheza na hizo syllables in fact kitu kama hata kisapere mimi naona ina ni rich ki design ya
kisapere na kiswazi ko close
ziko close ziko close alafu bado ziko na iko na a lot of poetic sema pata sasa zingine pata mtu anaongea na mafumbo unaona mo kwa hiyo lugha unaona so I think tu ni vile labda kuna mtu ametekio nini ametekio
kuna rapa msapa kusikika mtu jakani waga naweza kuona sikiza verse flani ya ska isikete ameingiza kijaka ingine kwa gira hili kizaje
afu niko show still jaribu hapa na pale
still wasema dot relate nayo huko
ata relate
but ikikama ki like kisikiza chiwawa nisikize nani sisikia gio like randomly unarusha kaki sapere flani kisikiza DNA no you expect kaki sapere flani karushwa hapo sijui kwa nini but rappers wa jaka inakoga
hizi na ikirushwa ni zile sapere zenye zimetumika
kashen but sisi unajua tutakaki kujua sisi tunagoigi deep like ila kwa ile
bro olundi
Esi ugo
ingi kujua mesema nini hapo
You asshole. Yeah, na kwa karibu. Alafu sasa nini? So of course tafsiri katokea. So Kamal kuna tuambia ni sikia bomb blast ndio sasa ili pop kabisa. Hiyo ndio siku.
Oh yeah.
Bomb blast.
Sikia bomb blast ndio sasa mlisikia kwa radio mkienda kwa studio.
Kuna blast
kwa studio. Kwa kaka coincidence sisi kulikuwa na fakwenda sijui check nini kwa studio. Studio kwa Gapa South B. Alafu tulikuwa na pande ya matrizi yetu hapo cooperative house ufundi house hapo karibu. So hiyo time ikakuwa leo tamstokea studio sijui kuna nini nafanyika studio. Na hiyo the same time around 11 ndo tuko na studio around 1 ama 2. I mean 1 12 hapo hivyo. So around your 10 between 10 and 11 ndo tuko na pande ya gama 3 hapo hivyo. So it happened hiyo siku atukuenda studio. Na hiyo siku atukuenda studio ndo sayo bomb blast ilifanyika. Lakini ilikuwa tu hiyo time ya tafsiri by the way.
So we bomb blast ilikupata wapi? Because me hii time ilitupata ilikuwa ni closing day. Ilitupata tukiwa kwa hall, assembly hall ya chuo. Na ili shake. Just sit koziwa. Building ili shake. We ilikupata wapi bomb blast?
Mimi nilipata nikiwa chuo KU. Nilikuwa KU nikiangalia KU napata unaona dust imenitoka tao. Ulikuwa unaiona mpaka huko hivyo. Ilikuwa massive. Ulikuwa niweza kuiona kutoka nilikuwa naiona kutoka hiyo ya juja huko hivyo.
Kuonyesha vile ilikuwa hiyo kitu
ilikuwa massive. Na tulisikia blast lakini hatuku ile weku kushikanisha. Ndio baadaye natoka nje unaangalia town na kuna smoke manini imenapali juu hivyo.
Alafu ile rescue mission ikaanza. Rescue mission ilikuwa ya kiraha. Kabla nini wakuje tu.
Akina nani? Powell na ni Condoleezza. Alishinanga kuza tachuo mkiingia mnafunzwa tu. Kwa kinga hiyo time kwa mdogo sana.
But ile kitu ya Atlanta Condoleezza Condoleezza alikuja 2001 huko siku za Bush.
Za Bush by the way.
By the way someone was kuna US whatever alikuwa
ngapi. Alikuwa ni runner back. I don't know ilikuwa nani hiyo time. Like the ambassador man Smith Hempstone. It was Ambassador alikuwa fala flani kwa naitwa Smith
Hempstone. Smith Hempstone kitu kama hiyo.
But ile nakumbuka hiyo time John Lee jump cuz cartoon imekatsiwa.
Kuletewa breaking news
you know.
Alafu of course pia tunani tulimuuliza tulikuwa tunauliza Vigeti juu ya sasa vile hii fame ili happen so fame isha happen like tafsiri hii isha pop kabisa at what point do you realize like damn Skala Mashaka is something different like sahizi sasa tumekubalika
I think that yo kwanza kupia kitu kuchezwa kwa radio but what we recording tafsiri niko na feeling tu poa kuihusu sababu vile tuleza ile tuleza hiyo fusion ilikam through poa But wakati sana nianza kusikiza kwa radio, kwa mainstream radio, I think Capital kwa jamani fulani kuitoka Bob Kioko akaanza kuipump kwa Capital.
Mm.
So nikaanza kufeel, nikaanza get ile feeling ya ita blow na itakuwa kitu kubwa.
Mm.
So kwangu I think ilikuwa more like yeah, ilikuwa nasema nostalgically, nasema ilikuwa ni more nilisikia poa.
Yes.
Nilisikia, of course nilisikia poa.
Mm.
Lakini ilikuwa ni ilikuwa ni kama nilikuwa na feeling itakam ku revolutionize vitu, je kuna kitu ilikuwa inafanyika. Mm. Na hiyo na hiyo angle
eh, kwa sababu kile ngo nauliza ni the music industry ina happen eh.
Mm,
but the music industry is very small.
Mm,
so I think kulikuwa na uhiki alafu kulikuwa na Darlin P. Basa nyinyi mmekuja na style yenu, style yenu a little bit more complex.
Darlin P hata kwa around that time.
Mm.
Hardstone and some Hardstone.
Eh.
Hardstone alikuwa the biggest.
Okay,
start.
Yes.
If I ever live up before na
kama hizo. So najua hizi kitu so itachezwa kwa radio.
Mm.
At some point najua mtajipata either kwa concert.
Mm.
Ama mtajipata pahali ile mtashow your love.
Mm.
Ako you like damn. We have something here.
So ah, the
moment
true.
Nakuuliza
okay.
Is there a show that mlifanya ama is there a place mlijipata and ukona like damn ile moment ya mama okay. We made it.
Yeah, I think before Tafsiri Blow tuliko tume have a series of shows ile tuko tunaenda tunabuiwa like four like five shows in a row.
Mm.
So I think ilitoka tu hivi, I think vitu zika change kiasi.
Mm.
But nikiperform Nigeria.
Mm-hmm.
Mbele ya tu more than 60,000 kwa stadium.
Yes.
Na tulikuwa among the headliners wa show na kina. Mm. Ras Kimono na vitu kama hizo.
Mm.
So mimi ilikuwa kwangu like damn na ni. Mm. Watu wa Tai Lake Kiswahili oelewi sito ile like it's aikuwa asikuwa jua naweza connect na.
Yes.
Na lugha ya ile. Mm. Washikanishi.
Yeah.
Mm. So ku kill show kayo.
Mm.
Be, kwa stadium status.
Mm.
Kwangu I think ilikuwa
ajione kwa natuambia ati kuna filasel kuna feeling kama umetoka state lakini
Nigeria walikuwa na hiyo confusion at first ilikuwa walikuwa ni kama hiyo confusion.
Mm.
Si confusion lakini part of them but yes. kuna walikuwa na relate walikuwa. Mm. Najua ni hip hop ilikuwa by the way but
tutaendelea. Yes.
Yenyewe.
Yes.
Lakini sasa I think walikuwa na love ya kitu kia kia Afrika. I think wa Nigeria upendaga vitu zao sana. So walikuwa na tusupport kama wa Afrika.
Okay.
Na kitu.
Okay.
Kama yo.
Na kumit Kulio? Nani mulimit kwanza? Kulio ama Lost Boys?
Who Lost did you Boys, meet first? I think ilikuwa Kulio.
Mm.
Kulio la Fleta on Lost Boys. Kasi Korong.
Mm.
Yeah, Kasi Korong. Yeah, I think so.
Yeah.
Katikati
yao, wagani, who was cool to hang out with? Ama which...
Lost, I mean, I think Lost Boys, I think tulikoneza, walikuwa ready ku explore, kukamtani. Yeah. Tulikuwa nao mpaka Ziwa, by the way.
Mm.
Tukapiga lap nao kwa M3, number nine.
Mm.
Na kama hizo. But Kulio pia, alikuwa poa, lakini I think what time alikuwa mekam.
Mm.
I think kulikuwa na altercations kidogo na manage, na whatever, walo tukwa mawamleta, na tukwa meso nini yake, vibe yake, tukuingia na vile.
Yeah,
basi
yeah.
Tuli hang out kiasi. For me, nasema personally, nasema labda Lost Boys.
Mm.
Lost Boys ilikuwa,
okay.
ilikuwa tuleza kublend poa.
Yeah. Mm. I love sasa. Mm. Nini, tukiruka kwa stories za uko fulani Mau Mau.
Mm. Mm-hmm. Yeah.
So nye mlikuwa Mau Mau?
Mau Mau.
So, at what point do you decide to form Mau Mau?
Because
Mau Mau will go to mentor other people.
Yeah, upcoming artists. Yes, come
yes.
Mm. So, actually, yeliku after Tafsiri, so a little bit later kidogo, tulizo matoto tuko tumefanya hapa na pale. But sasa pia huko kuna maboy wengi walikuwa wanapenda ku hang around, kuta rap na vitu kama hizo. So but the first recordings tuliweza ku put watu on like una record ile. Mm. Ku record acha tuliweza ma freestyle mtaa.
Yes.
Yeah, I think na watu kama akina Kitusua walikuja Gatizedi.
Yes.
Waka record ile pesa pombe sasa na wanawake tulikuja Gatizedi.
Mm.
Alafu pia kulikuwa na wenyeji.
Mm.
Wenyeji klam kam baadaye kidogo kina nani hapana kina zaka nani hujametwa nani ka
yes.
ka na jofeti kutoka Brayo alikuwa ametoa song flani hapo bado.
Brayo ilikuwa
paka saa ngapi?
Paka saa ngapi?
Paka saa ngapi tafilo?
Ilikuwa ndio sana. Brayo alienda wapi?
Brayo kwa state size.
Oh, iko state?
I think anafanya music. I think anako hii chuo flani ya music kwa state.
So unasema Brayo iko state, eh?
Brayo kwa state.
Alienda state son? Kitambo tu after hiyo paka saa ngapi ama?
Kitambo. Like, let's say a couple of years after.
Mm.
But set does on get more than 15 years.
Yeah.
More than 15 years.
Okay. Na nyiko sa askeshaka mliwai tour states?
States kama group hapana.
Mm.
But kuna hiyo tour leo tulikuwa tunafanya Dead Press.
Mm.
Kuna document tulikuwa tunafanya Dead Press.
Mm-hmm.
Ilikuwa meant tufanye tour stateo na vitu kama hizo.
Mm.
But for some reasons, for me, for instance, passport yangu li delay kutoka na vitu kama hizo.
Mm.
But still kama aliweza kurepresent aliweza kurepresent kama
kusha, kama alikuwa Philly, si ndio, for some time. Kwa Philadelphia.
Seattle.
Alikuwa Seattle.
Alikuwa Seattle.
Okay.
So kutua kama sio tatu ajaje tu stateo kama sio tatu tukiwa pamoja.
Okay, kwa Seattle ndio ile nasikia gani ni? Kuna boy alikuwa anatuambia Seattle kuna kwa gana wasapere wengi mpaka atukiingia Walmart tuseme terere.
Ndio ndio niaje.
Kwa kosa mseta kwa like modo anyoba.
Seattle, St. Louis.
Boston.
Boston
of course.
Boston.
Boston na kwa gaivo. Hata ule kuna boy wetu fulani controversial. Ule inasemekana ni mtu wa 10% iko based in Seattle. Mota nyitara. Nitwa Chira je. Kabisa niko sure alisikia. Oh shit. Damn, what's happening here? Okay. So wacha tuende tulikuwa tunabonga jia Maumau.
Okay.
So unaweza sema the first after sasa nyinyi nani alikama na hiji na Maumau? Like we'll start a super group and call it Maumau, a collective.
Sisi kumbuka randomly, lakini I think kama anasema kama.
Yes.
Naweza kama juu kama pia alikuwa na hiyo historia background yake.
Yes.
Ma grandparents zake real Maumau na vitu kama hizo.
Okay.
So but pia ilikuwa inspired na struggles tuliko watu kiangalizwa hizo struggles tuliko napitia D, so ilikuwa ni kama soto alafu zile muziki ilikuwa jaribu kama up nazo. Ilikuwa hiyo time ya regimes ilikuwa zina change na kama hizo Kenya. So ilikuwa na feel ni kama liberation plan nyingine na kama.
Yes.
Na kitu kama hiyo. So through music ilikuwa ni kama way ya kuweza kujiexpress. Ni kali kwa cultural revolution ile kutumia art, I mean kutumia art kama tool ya revolution ya ku bring change, si revolution as ku bring change.
Oh, okay. The first person is as mama, the first people who join ni mashifta ama wenyeji.
Kuna kulikuwa na Kana Brayo alikuwa part of it, then mashifta akaingia.
Kana Brayo.
Pia mashifta akaingia, kina nipi akakuja nani? Mashifta, then akina wenyeji.
Okay.
Akina wenyeji za Kana ka.
So pesa pombe na sana ilikuwa produce nani? Ni P-Funk.
Da P-Funk. P-Funk.
Damn. Unge niuliza nilikuwa nafikiri tu za Kenya na fair.
Ilikuwa ni P-Funk.
That is exactly kwaje that powerful your time because namko mna communicate aje because kumbuka kuko na mobile
phones. Ndio ni mobile because maanza kutoka zilikuwa rare, kulikuwa na simple kwa jitaga jeni C35 Siemens. Ukiona hiyo huko mbele. Lakini tulijipata tumeenda huko P-Funk alikuwa amekuja huko before tuka link up naye.
Okay.
Lakini pia tulikuwa tumesikiza scene ya Bongo vile ilikuwa.
Yes.
Walikuwa I think walikuwa mbele kiasi kutushinda. Juu walikuwa vilikuwa na show hip hop ilikuwa bigger.
Yes.
Iliingia kwa streets more. Tizi hip hop ilikuwa kama reggae. Unaona reggae tizi ilikuwa imeshika sana hivyo. So wakati alikuja huku ikakuwa yeye ni aje tu na production yake iko fiti na alikuwa anapenda more ile style tulikuwa tunafanya. Than producers wing your time up heavy. So tukapanga tu tukadecide okay tutaende tufanye kitu pamoja naye.
Okay.
So hapo ndo after tuko na wakio ni wakati hiyo album ya ni wakati. Ndio so through baada ya processor kinasua pia kama ka record hiyo pesa pombe. na movement ikaanza ku grow your design.
Unza to take back to your moment ile nani nani amekuja. So Pifang mko mnajua anakuja Kenya ama alikuja tu afisini akaanza kuwatafuta?
Alikuwa najua. I think alikuwa walikuwa na shughuli fulani, I think na Tejo Saa hiyo time. Pia alikuwa na roundi zake, alikuwa ameka na rapa fulani to Saigon. To Saigon.
Yeah, Saigon amkumkolewa wa TZ. Huyu alienda pakifanya ile show ya ilikuwa ni East Africa TV, I think. Sinuo
Saigon moja. Yeah, we Saigon. So alikuwa rapa, alikuwa rapa. But then rapa mkali sana by the so kuja huku alikuwa tuna follow scene ya TZ kidogo. But pia through tapes, through vitu kama hizo. So kulikuwa na wase kama Mr. 2, tukawa Mr. 2 na vitu kama hizo.
Yes.
So tulikuwa interested sana ku get your scene. Jipia scene ulikuwa tumeanza kudu vitu na Kiswahili. Alafu tulikuwa na feel sana TZ walikuwa hiyo scene pia ilikuwa ishaanza ku grow in a way. So ilikuwa tunaweza ku relate more na hiyo scene na kitu kama hiyo.
Eko nene, so the festive season is here na Lemfi wako na a very great offer kwako. Abaki ume sign up ukitumia the promo code Eko nene, and on your first transaction ya $50 ukisend home unabaki umepata a $20 sign up reward. Najua $20 sign up reward on your first transaction of $50 only. Why? Because it's the festive season. Baki umechangamka, tumia promo code Eko nene, ingia Lemfi. Why? Upate the most competitive exchange rates. Alafu pia inakuwa gani chap, like transactions ziko instant. Changamka rakaraka, Lemfi, international payments for everyone. Eko nene.
Kuzi mekumbishe, wana ni hita sugu.
Mr. 2.
Okay. Nini? So, namulika, how long TZ? Nyonye? Kwasa ta before nulise, mulika, how long? So, Pifanka mekuja, akawa invite TZ. Muliendaje, muli fly, muli go by road.
Atuli go to by road.
Alafu mkifika by road, mnenda ni Dar es Salaam.
Tufika na pitia Namanga boda, Namanga Arusha.
Oh.
Arusha sa all the way baka Dar es Salaam.
Yes. So mshafika da. What's mko mna stay wapi during hii period na record na ilichukua how long
kurekodi? Kuna place kutoka Upanga. But first liko na stay place to Upanga. Hapo tuli stay 3 months. But the actual recording it take less, lakini tulienda tukapoa ku acclimatize. It could take time pia. Ni kama tulikuwa pia caught up lakini tuliingia kwa hiyo culture yao ki design. So tuli stay longer vile kwa tumeplan. So it take like 3 months. But album ile the actual recording ilichukua let's say a month or something like that. In between so your time frame.
Alafu of course pesa pombe siyaza na wanawake ili blow up kabisa, sindio? So hiyo nini alafu sasa after hours ndio majamba zikatokea ama? Majamba zichukua how long kabla itoke?
I think, but ili come later after show record nini jukuna wakati kuna malinda kumalizia kurecord ni wakati nasaki tusua kakamu. Kitu sio peke kama kakam TZ. So I think lakini the actual process of record I think it could take long. It'll take a couple of days to the actual process of kuido. Na kitu kama
na wiji alikuwa gaje and nini liwaga wiji? Kuzi unajua kuna kuna like hii time akukua na as much information as size.
Actually wiji rest in peace like I did it through road accident.
On
Thika Road. Ndili through road accident Thika Road.
Kuspia the same thing I think nole dema kwenye tuwa LDS.
LDS pel pataga accident nandani.
Nila Kalif.
Wa Kalif.
Yake alikuwa ndani ndai ama ka pedestrian?
Alikuwa pedestrian. Wiji alikuwa pedestrian.
Damn, so cross barabara?
Damn,
yukitu waga scary sana kika mkutink about it.
Manze.
There's something as innocent as natoka hapa nikienda pale. Inaweza kuwa the last time umefanya hivyo.
The next minute
uko
station.
Inakuwa gani ni sana. So alafu at what point does uko fulani come in?
Mama pia nini, I think kulikuwa na something zinaendelea bado Bongo kina Brain, kina Nguchi P, Brain nakumbuka nikimwonanga kwa kipindi fulani KBC.
yes.
akirap mm. so hapo ndo pia nilikuwa na ile interest kidogo ya kujua scene ya Mombasa na vitu kama hizo so I think ili tuliweza tu kumerge tuliona kulikuwa na feeling ya tuko tuna represent the same thing au labda kwa scene ya Mombasa na Momo kulikuwa na represent kwa scene ya Nairobi so after Momo kuanza kudevelop kiasi so kwenda TZ one and off akina wasa pia nakuja huku one and off so ikabidi tukakaa tunaweza join efforts to make to a bigger movement na kitu kama hiyo
okay na Mombasa so mlienda mkivisit Mombasa
Mombasa nilikuwa nimevisit pia alikuwa amekujaga mtaani yetu
yes
yeah nimesema collab pia zikaanza na hapo makollab vitu kama hizo na vitu kama hizo kama exchange program ya kidesign
because I think another thing ile maybe squeeze it hard to understand ni vile the love for the music ilikuwa ina unite watu.
Ah, it's true. Unajua?
Ile sanyi mko Nairobi. Mme connect na mtu yuko Dar es Salaam. That's purely for the love of the music because by that time the industry is not the industry. So there's not so much money that you can unaweza sema
for the money
or the business. Alafu afterwards kuna wasome tukuja kutoka Mombasa.
Mombasa is true.
And it's just the love for the music.
For the music is true.
The love for the music was really powerful. Alafu sasa nyinyi kama Kishaka at after ni wakati the next project ilikuwa gani?
Ni wakati tukakuja tukafanya ni wakati fanya tours kadhaa tukaenda Sweden tukameet na Kendring tukatoa fanya mambo.
Yes.
Fanya mambo but actually ilikuwa ni a whole album lakini at that time maybe strategy za marketing or whatever zikitoka kama album but masingo kadhaa zilitoka kama hiyo fanya mambo
ilikuwa hiyo project unaitwa
ilikuwa ni inaitwa KKK
KKK
kala mashaka alafu kuna safari kujitoka alikuwa to Kado wa TZ I mean wa UG alafu na sasa sisi sisi Kishaka sana na Kendring sasa hiyo KKK
oh damn KKK tunakumbuka
triple threat ni kukla
wala lami watu paint
alafu ni metaphorical kidogo
yes so at some point nalianza ku struggle na yeye nakikuuliza hii swali at some point Vigeti alianza ku struggle na substance abuse what do I struggle na anything. Did you ever struggle with anything? And how did you...
Nasema... Nimekuwa na alcohol pia. Na time nikuwa kwa alcohol ki design. Mepita hizo steps na vitu kama hizo za addiction na vitu kama hizo. To a point maybe likuwa na meskaria or whatever. Na time nikuwa kwa news or whatever. Stories of alcohol na whatever.
Unaweza expand ulikuwa kwa news. Okay, what about the step by step? Alcohol. At ulimaliza seko 94. At what point ulianza kukunywa? By which year?
Ile mdogo mdogo tu seko kidogo lakini ile mdogo mdogo chini ya maji. Tumetuzo ma seko kiasi. Lakini kutoka seko zile pia influence na ile surrounding zako na kama hizo so kutoka hapo but ile kusema nilianza kunywa sana much later so zingine zilikuwa tu ile kuna functions flani unakunywa na whatever but at a point maybe nilijikuta niko ndani kwa addiction kiasi
so kila mtu aga na rock bottom yake ikikam to alcohol so of course kianza ukianza kama uko masaid za dis lazima udupe kata changama na kwa gaji
hizo maybe si changa ziko ziko kwa street na vitu kama hizo so I think addiction ni tricky unaona so sometimes you're all about utachanganya all about maybe to kuweza kuelewa addiction ni addiction so whether ni unakunywa champagne ama unakunywa nini but of course katika ile kufika rock bottom then changa ni one of the most kitunaweza access speedy speedy kwa hizo mita na vitu kama hizo.
So so tuseme hiyo umeanza Seiko. Alafu kusanataka wase wa understand. Kuna wase wengi wakiangalia addiction, they think that it happens in one day. But inakuwaga a gradual process.
Ni process gradual.
Yes.
Juu toka Seiko.
By time mnakuwa Keishaka, sio time unajua mko popular kabisa. Na niko sure mkimita na wase kwa club wase walikuwa nataka kuwa buy ya drinks.
Okay, so
what used to happen your time? Mnachukua the drinks themselves ama wewe, like for you? What did you
wakati sema wakati Keshaka tafsiri sema kulikuwa na yeye ni sezi angele kwa level ya addiction. Na I think pia tulikuwa tumegrow sana in terms of discipline.
Yes.
Kama hizo maybe ile team ilikuwa imetuzunguka na vitu kama hizo. So unlike vile wasa wanaziangalia, kuna leo labda sema galabda maybe addiction ilifanya watu lose focus ama vitu kama hizo na vitu kama, lakini ilikuwa the other way around.
Yes.
So naweza sema within your time says sema kitu noticeable ilikuwa inaendelea, unaona.
Okay.
But this is if it ilikuja kufanyika much later. So
for Vigeti anasema ni 2004.
2004
hapo ndio alianza ku lose kila kitu,
akipata
kwa studio anatumia kitu kidogo before ajue yuko na dependent.
What
is this one, mwaka gani? Kwa sasa yako ni alcohol yake ilikuwa, of course ilikuwa hard drugs.
Siezi pinpoint mwaka saa chile design ya nikisemati hapa ndio naza draw ile line ya addiction liko mekikin. Baadhi yoga ni ngumu kuweza kutel kwa addicted
ama kwa addicted.
So pengine through, so ni hard sana weza sema tini mwaka plan specific. But nikiangalia by the time after do hizo album za Kilio cha Haki, hiyo ni much later. Ndiyo naweza sema labda ni get labda na use regularly more than nilikuwa na use, unaona. Nikazipata sana labda na kwa recovery mtu semaga when ulibaki yani alcohol ilikuja ikateka over some of things.
Yes.
Unafanya na vitu kama hizo.
Mm.
So unapata labda kama ulikuwa na ukiamka asubuhi kitu kwanza unafikiria labda ni kutoa lock. Bala ku get shugli move. Ikifika saa maybe my appointments maybe hawezi kuzikamilisha. Nakumbuka kuna show fulani niliandaga nikasahau mistari hiyo sana, nakwambia ilikuwa pale kwa pipa. Ile design ya show imetokea saa ku perform ndio sasa zimeshika kabisa na vitu kama hizo, unaona.
Okay. So it's not on a funny level kama ile ya Redman. Si Redman doga na lirika yu, like, oh shit, forgot my shit on stage.
Ilifanyika, ni wana kufanya show hivi, naza kwanza hivi, unapata umesahau almost everything ulikuwa unafaa kudu.
Kwa Kilio cha Haki ilikuwa such an iconic album, yes? So naweza taka kujua, so your time of course Kilio cha Haki nyinyi mlikuwa more like CEOs, sindio? Mlikuwa on the upper scale. So is it the free time that ilifanya mkakuwa na enough time ya kukunywa? Kuzi times ni kama kuzatana kukaa Vigeti akituambia ni kama mlitake a break kiasi, hamkuwa as active as mlikuwa kwa projects zenyu. So Kilio cha Haki you are more of CEOs. Is that the reason why sasa unajipata ukikunywa ama?
Mimi nasema I think sasa ngoja tuseme galabda ni fame ama whatever, but mimi kwangu naweza angalia ni maybe the other way around. Kumbuka pia tukianza hiyo nini kuwa na industry yote.
Yes.
Hakuna mtu alikuwa anaandika hiyo kitabu. Unaona, so ni kitu watu tulikuwa na kampuni na blueprint fulani ka vile industry za run na vitu kama hizo. So I think probably pia nasema labda frustrations pengine. Nasema labda see the other way around.
So to make
mado mingi alafu tukasahau kutisa kwa fame na tukama hizo.
Okay.
I think me personally nazangalia labda
ni the other way around.
And the other way around, maybe
you give so much to the game na game ikawapatia so little.
So little alafu na pia zile frustration kucheck in na tukama hizo. Alafu ile design ya environment pia wala sio kuna wasa una hang out nao na vitu kama hizo. So pia zileza kuchangia kidesign. Kumbuka pia vile tukitokea tulikuwa young kiasi.
Yeah.
So na kuna mtu alikuwa ameandika hiyo kitabu. Hakuna mtu alikuwa sasa tulikuwa tunasoma kitabu fulani tukifika chapter fulani kuna design fulani mtu fulani. So ilikuwa more
you figure it out as you
figure
go.
Figure it out as you go. So pengine kuna mali katika hiyo process bado unapata labda unagetile pia pressure ama pia influence ama environment ya kuzunguka. Unajibata so umedive kwa kitu probably later ina kuslow ama ama kitu kama hiyo.
Of pure addiction kill a lot of relationships. So for obse kama Vigeti alisema the same. Ifanya akaingia kwa crime, akaji alienate. Because now iko inabidi hata akienda jela anafeel aibu. Because hataki watu wajue wewe some of the lowest points ile alcohol ilikufikisha ni gani? And did you ever find yourself even in a cell because of alcohol? Ama we at least to stay free when addicted?
Yep. Cell koko ni mtu nakunywaga lazima kwa ushashiko. Kwa nini Nairobi ni unakunywa? Lazima ushangizwe
kwa cell. Drug and
disorder. Vitu kama hizo. Sasa niingiza kwa level ya crime, like crime as such, but hizo scenarios kama hizo za kuweza kunini, kuweza kujikuta kwa hizo madizo, drunk alizo, whatever umezita. But pia sina connection kubwa sana in terms of crime na nini, lakini
bado asisi mimi kwa sema crime nasema lowest points
lowest point is kuna lowest points because I react
let's go back to joke rap tu naomba leo raiko anasema ti ghetto aso drink kwa den drinking den junika nyenye kwa wanyama una understand like it's alafu tuko na mother flani anaitwa Anmathu alikuwa anatuambia vile yeye na bro wake walikuwa addicted sasa alikuwa anakunywa kitu flani anaitwa Mandege. Ati Mandege alikuwa anaichapa flash alafu anatoka mbio because lazima ufike
kabla zishike kwa kichwa.
So yule tunakuuliza like lowest moments.
My lowest moments. Kuna kinoja
ulifanya uko like this is not true ba wakisha. I'm better than this.
Turning points maybe turn flanisha kwa homeless. Alafu pia vile nilianza kulose wase.
Oh, okay.
Naweza kulose wase. Nimelose best friend yangu akadedi. Then after some time pia wase kadhaa within the neighborhood pia wakaanza kudedi, you know.
Yo, alcohol poisoning ama?
Alcohol related pia issues na vitu kama hizo. So in some of the things pia zilikuwa ni kama turning point yangu ile nilikuwa naona sick to na respect yani Jonas alikuwa na dreams na vitu kama hizo, unaona.
Alafu sasa uko na bonga juu ya recovery. So recovery yako ilikuwaje? Ulijifanyia wewe mwenyewe, ulienda rehab? Like what happened?
Nimepitia rehab lakini nika relapse kidogo. Lakini I think place plan Limuru.
Place
plan Limuru. Alafu
kuna nilienda hiyo place pia. Think we get it at some point. Kuzi Limuru waga very famous. Kuna best yangu wa shaipeleka go hapo na deme yake. Kwa hiyo story.
So yeah, please funny Limuru after hapo relapse kidogo, but so lakini nilikuwa nishaanza kushika zoma steps za recovery.
Yes.
Ile kwanza kujikubali, kuweza kujua steps za kufollow kitu kwanza na kujikubali, kujua kuna higher power ile inaweza kufanya ujitoke kwa hizo ma stories zote. Support pia ya family pia ilikuwa big, my sister na vitu kama hizo. Ya my bestie. Kuna bestie yetu fulani hapo pia aliweza electric car sponsor kwa recovery and a sponsor. Electric car sponsor. Na pia kuweza kwa off service kwa fellow wanapitia the same thing. Okay. So I think hiyo kwanza nimeweza kunifanya nikaweza ku get strength na vitu kama hizo. But still at the moment bado na mavulnerables hapa na pale ile
kwa. Yes, kuzina kwa ga. Also lazima you can't put yourself in tempting situations.
Yeah, ni kweli.
Yeah, because takuletea shida. And in homelessness, like this lasted for how long? And what happened? Ulifungiwa keja? Like, how do you find yourself homeless?
I think, nizile za patakeja ilifungwa. Alafu vitu zako ziko pale, alafu we mwenye at that time auko hebo kureize hizo maneni. Ma scenarios kadhaa, kuna time nilijikuta kwa noma, ya kuuziwa simu na kitu kama hiyo, lakini ikajikuta nika ngori fulani imetokea na vitu kama hizo sinaona. So ni vitu blanda tu kadhaa zilikuwa zatokea within, lakini so particular likuwa story homelessness. Ni keja lipofungwa like couple of weeks nikajipata niko mali siezi afford kuingia kwa keja ama siezi afford kwenda kwa mtu. So ndile nikadecide, nikashindwa, ni aje lifikiaga aje hapo mpaka siezi get place ya kudoze na kitu kama hiyo, unaona. So pia ilikuwa one of the turning points ile kuangalia na cheki, hapana, niliku get act yangu pamoja.
Alafu najua kitu sad na hii story yote ni vile uko unasema, how much will you give to the game? Because in a good scenario, kama niko na chiki majuzi, Eric Salmon, akibonga vile, bado ukula from a music from the 90s. Wajua nyinyi, mnafaa kuwa mnakula from, you understand? Of course, Kishaka ikichezwa radio in the 90s, you're not getting royalties, which you should have been getting.
It's true.
So it's such a messed up thing. Like sometimes when you think about the third world, yeah, inakuwa gana disadvantages kibao sana. Just the place umetokea kwa hii world, inaweza determine like a lot of stuff ile. But so saizi umekuwa how long sober?
I think this year nafaa kwa 5 years.
I think
it's around March hapo ndakuwa 5 years sober.
Yeah. Congrats, man. Because I know it's a never-ending battle. Were you married? Ulikuwa na watu wapi? What's happening this time?
Your time siko sema niko married, lakini nilikuwa na mtu mmoja. Sinasema pengine dysfunctional family, zikuweza kuwork, lakini hivyo na vitu kama hizo. So I think pia vile sitaka kwa nini pia, I think nitutoga ni a family disease, ile disease inaffect pia iko affect alone, pia inaffect
relationship
zako na vitu kama hizo.
Okay. Do you come from a family of addiction? Because musemaga like majuzi tulikuwa na Ian place fulani hapo na kwa funiko na mjuni wangu. So tukirudi, mjuni alikuwa anasikiza ingoma inaitwa nini? Alikuwa anasikiza Power remix. Mboso, BN na Kali. So kuna think kuna place BN versus ya BN nasemaga. Sijui nini kama wewe ni bia something. Kulewa, sinelewa. I remember sasa nikaanza kupatia kusuka mjuni ya kana imba ingoma kaka amevaa uniform. Nikamwambia enjoy the song, but just know you come from a history of addiction. Your grandfather was addicted. Your uncle was addicted. And that's the reason why mimi sikunywagi. Because I feel like I can get addicted.
It's true.
So do you come from such a family? Una come from a line? Is there any one uncle, father, grandfather who was addicted to alcohol?
From the top of my brain yangu, sezi pinpoint mtu mmoja.
Yes.
But kumekuwa na cases tu za maybe my uncles kwa functions. Unapata labda kwa functions na vitu kama hizo. So wezi kwa sababu ya uncle fulani wanga labda yendo kujua more ama yendo pengine na mita black sheep ama whatever kwa familia na vitu kama hiyo. But pinpoint mtu particular at the top of my mind says semati pengine niko kwa lineage ama kitu kama hiyo. Maybe one or two hapa na pale.
Because mimi natoka from hiyo like ile wasi wanakunywa wanajikojolea wanakunywa hawajui pale wako. So because of that I always talk about that remind to us that if you come from such a family where people used to struggle with addiction, just know well, if I could drink.
It's one of the underlying issues pia zile zu affect yourself. Hiyo sasa zingine what would you understand dynamics around alcoholism, not dynamics around addiction, kama hizo. So unaweza unamsema labda kwa nini unamtupiaga tu lawama.
Mm.
Unasema mbona msee hizi change, mbona msee, lakini sio ukiweza ku understand vile dynamics zile zinafanyaga hiyo kitu kwa addiction ama ndio kuje msee kwa akwe level la alcoholism. Mm. Kuna underlying issues ama factors mingi sana zinaweza lead kwa hiyo situation, na one of them ndio tunasema.
Mm.
Kitu kingine inaweza kuwa labda ni kind of disease tu, ni kind of ukikosa kukula utaza kuna tokolaji kwa kitu fulani na kitu kama hiyo, kosa kula pia itaanza kudai hizo ma cravings na kitu kama hizo.
Mm.
Before tuanza kuongea kuhusu ma peer pressure na kitu kama hizo.
Mm.
So kuna tu labda conditioning yao based on the physical nini yao, structure zao za body na kitu kama hizo.
Mm.
Then wako prone ku get into the situation more faster than watu wengine labda.
Yeah, yeah, kuzio genetic.
DNA, genetic
predisposition.
Inakuwa
very dangerous and it happens to a lot of us.
Sasa
unapataga kuna family unezaenda, everyone is addicted. Majuzi ilikuwa last year but one. Ili have a conversation na anko yangu fulani, alafu nikamuuliza. So niko nauliza anko yangu like, kwa family yetu, a lot of them, because walikuwa educated in the 80s, like in the 60s, 70s. So they had access to success.
It's true.
Kwa nungu school education haikuwa nini. So na kwa nikimuuliza like...
Ilikuwa suruwari.
Yes. Na kwa nikimuuliza like, why do you think a lot of you ended up losing everything? Na kasema alcohol. Because me and we come from that sort of family where everyone, Buddha, makuzo wake, kila mtu alikuwa nakunywa, alikuwa addicted. Alafu kitu fani, most people unapata gani side moja of the family. Mi ni side zote. So iki come to side, Buddha alikuwa addicted, sindio? Bro wake mdogo, kwa nituwa Wilson, alikuwa addicted. Bro mdogo kabisa ule wamekufa last year, kwa nituwa Enoch, alikuwa addicted, sindio? Turuke tuende kwa saidi ya kina mother. Mother of course haguzagi, but kwa hiyo familia ya kina mother kulikuwa na mabro wake wawili. One brother yake anaitwa Morris, alikuwa addicted na jile mbaya kabisa. So bro yake mbigi yako anakunywa, kuitwa Lawrence yakunywi. Bro step brother yake anaitwa Outa, kwa addicted kabisa. So now try imagine msekaa mimi nikifuck na hiyo, unajua unakam na blood ingine sasa na kam na chiki bro. Bro Mbigi alikuwa addicted kabisa, like alikuwa he used to try. Alafu Bro Mbigi pia alikuwa ile netongo cautionary tale where by time anakam ku daddy alikuwa clean for like 2 months.
Then aka relapse.
Ali relapse aje cause a high school friend came to see him.
Oh,
so high school friend akakamkumuona, then akamwambia niaje twende round hivi. Then that's the first time he drank in a very long time, overdid it and got kagongwa na gari. Na cheki. So that shows you like addiction is such a complex issue.
Issues,
cheki. But sweet treat hivi hivi, alafu pia I think he element ya genetic predisposition. We need to talk about it.
Yes, true.
You are saying you are sikuwe wewe ni miangu unaona budako anakunywa. Alafu wewe mwenyewe wangu kunywa na uko unachukia the fact budako anakunywa.
Ni kweli. Ni kweli.
Na hii point ya this at this point yenye, you know, at some point una become homeless. Are you uliko umeji isolate na your siblings ama ilikuwa imefikaje mpaka, you know, how could reach out?
I think lili pia kuna kitu itogazio ma character defects waga na ina nini ina play na hizo ma character defects. At first kwanza ni habit, toka habit na ina become become character. So by the time na become character, then kuna vitu ukurate na wase ina become, una become somebody else. Nashika? From level of family to the general society. Na wala sio na work nao, na kama hizo unaona. So for just a simple example, pengine ukipewa errand fulani ya kudu, unabaki labda hujatimiza errand ama labda uliacheka do kidogo kwenye kitu, unaweka hiyo do kwa shughuli fulani ile uko na faudu. Unaona? So kidogo unajialiniate polepole kutoka kwa watu wanakuzunguka. So within time unajikuta hiyo ina become character yako, utaona joga huyu jamaa wa gaidi design. yes. Zile vitu umezoea kudu ukiwa hiyo state, unaona. So si pengine hata kupenda kwa watu kutoka, lakini wewe mwenyewe pia unaanza kutoka, unajitoa peke yako au unajisik peke yako, lakini through sasa hiyo character umeweza ku assume ukifika hiyo kind of state na kitu kama hiyo. Okay. So relationships zilikuwa messy. Trust ilikuwa chini na watu wengi, from family level to community to work na vitu kama hizo. So lakini vitu sasa ndio katika recovery tunafasa kuanza kutaka kuziwakia.
Alafu pia tuki go back to music. Kwa time release ilikuwa ni diss track ya ilikuwa ni ya Isa pole pole. Kwento pole pole.
Pole pole.
Kwento pole. Ili kama paje na kwa nini mko mna feel ni kama mna need ku, cuz ilikuwa like two legends. Ilikuwa ni wewe na Bambu, si ndio? Muli feel aje mna need kubonga na
haikuwa kwa any bad blood eh.
Yeah, yeah, najua blood, najua ilikuwa competitive but
ilikuwa hey. I think your time ndo nani alikuwa na pop up, I think eh. Isa alikuwa na pop up, alikuwa na come, alikuwa yes. na come. Na kulikuwa na element ya hip hop ni competitive sport na kitu kama yani
yo.
So one of the reasons people got to do ilikuwa ni kuweza kuchemgamsha game,
yes,
na kuweza ku bring yo the competition element ya the culture kwa hii side bado GPS ni vitu ziko zinafanywa sana pande hii na vitu kama hizo. So I think pia akajibu na style yake which ilikuwa healthy na your time sijuko na kupiga ngoma ile inaitwa Amni tishi
unajua. Amni baba,
so kulikuwa na some elements za ku throw majabs hapa na pale.
Yeah, okay.
Vitu kama hizo vitu kama hizo. Lakini so maybe God pia alikuwa na plan zake na kawak alikuwa anafaa akawak. Lakini I think maybe pengine angekuwa hapa your narration ingekuwa tofauti kidogo, maybe
yes
ilikuwa na elements up flani, maybe more whatever your kind of an healthy whatever.
Cuz nakumbuka sasa mimi of course Isa alipass 2003 so mimi nikaend up niko radio 2004. Alafu na kwa nikicheza hiyo ngoma kuna watu walikuwa na jam na mimi wananiambia niache kwa nini nacheza ngoma ya msee Asha Daddy. But nilikuwa nasema to me I used to look at it as hip hop was this inaitwa nini like if you mesema tu it was just competition. So of course I'm coming and wish death.
Ya kuna kitu kama hiyo.
The death was an accident.
Accident.
So there is no way to say that because hello. Cuz ngeko ina come from a point of hate. That's when it's bad. Cuz ile estate ilikuwa ga serious. Kwa tikizo ma beef za hizo siku.
Si ndio.
Ilikuwa mnawishia na kifo. Bila kufa wewe na nyanyako mbele.
Haiko ile hata kisiza lyrics poa, it's more to the design ya kunini tu ku make your time kwa na kitu kama hiyo imefanyika na kumetuikuwe vibrant kidogo kufanya the game ikuwe vibrant kiasi. But ikuwa kwa level ati tunauza drugs ama tunadaya yeah. drugs ama kitu kama hizo ndio labda status niza kwa zinafanya watu na mangana ama tuliko tunana any altercations ama kitu kama hizo zi.
Okay. Alafu nini so kuna nini so saizi what's happening lakini that before tumongezio saizi wacha to go back to Kalamashaka. Mtu akicheki story za Wu-Tang kuna kwa gana the story that kulikuwa na a lot of competitiveness kwa kuandika. I think Nishati Kigi Method Man akisema that kuna time angeandika verse aenda speed kwa booth alafu akisha speed anakuja baadaye Inspector Deck anaingia na duki twingine metiko zile verse yangu itabidi mu-delete mpaka ilifika time Meta alikuwa anasema that alikuwa anaandika afu analenga anangoja sana wasi wengine waende yachikikana ni kutupa hii kitu ama nani
kuikip.
Jimbo likuwa na hiyo competitiveness hiyo ya kusikumbuka tumetoka kuponga the competitive nature in hip hop.
No, we know within the group see as such vile. But of course sometimes ile tuku there's limits nasema sibling rivalry ama si hata hivyo lakini ile design of course ndo pia uweze ku ndo nyote mko kwa dini moja saa zingine ile design una have to check umsame do nini, kama naweza do better ama naweza kwa the same pedestal kama kwa the same level ya kile pia brother yako ana do na kitu kama hiyo. So maybe within the group hapana, lakini pia from pia ukiangalia kutoka sasa pia nje, pengine unasema labda kiasi GPS it raise your kwa one of the elements of hip hop zimekuwa nizo ma yo ku battle.
Yes,
in fact hip hop ime hiyo ndio birth ya hip hop.
Yes,
naona yani imetoka kutoka hiyo element ya yo battle raps na vitu kama hizo. Na ile kuja kuweza kuweza ku prove and since that we're any better lakini kuweza
ilitoa kwa you can stand with the best.
We stand with the best ama ile kuweza kujitambua ama kitu kama hiyo. So Puki base na wakati specifically kutoka kwa zoma talent search na vitu kama hizo, kwa talent search ilikuwa tu ni always kuweza ku prove uko unaweza do kitu, unaona, ama kuweza ku prove uko una what it takes either kuingizwa kwa studio record ama kupe opportunity flani. So pia yo kind of whatever environments zingine watu kuna sema si energy fit ama si whatever kuna rona za kiuna yo element maybe si energy poa ama whatever, but pia ni good for the culture design ya in elevate game kwa ni flani nafanya mtu anaona pale siku du poa acha pasi ni come na a better okay. Version ile tulikuwa na dua mtu kama hiyo.
Alafu pia Vigeti alituambia that mko mna feel that back in the days mkianza kwa mko very young mlikuwa somehow taken advantage of to finances. Do you feel the same, like kuna places where maybe mlichezwa because of your inexperience?
I think by design kiasi, by default pia kiasi. By design nasema labda tulikuwa young na whatever, na tulikuwa tunajua vile game inaenda na vitu kama hizo. Tulilose a lot of revenue kwa vitu kadhaa hapa na pale, whether ni shows, whether ni endorsements, whether ni whatever pia hizo CMOs liko nasema hapo mbeleni. Kulikuwa na hiyo element tulilose a lot of revenue na design kama by simply because maybe hatukuwa na ways, na nikitu maybe nikuja kutu haunt mpaka saizi. Wala tuna chacha walikuwa wanaweza kufanya labda part ya kuweza kumanage the business part of things
Yes.
Walikuwa chacha kwa industry unaona. So lakini at least saizi ndio tuna move juu, kila mtu alikuwa anataka kuweza kuwa rapper ama kuwa whatever producers kidogo hapa na pale, lakini tulikuwa wako willing ku invest kwa kufanya management ama kuwaon sound engineers ama kuwaondo na organize events na vitu kama hizo. Kulikuwa na gap big sana unaona. So sometimes unapata labda katika hiyo harakati kujaribu ku flip kwa both, unapata labda unaenda up kilose kwa side nyingine na kitu kama hiyo. By default labda ni vile labda game pia liko imedesigniwa. Tumekuwa na problem sana kwa hii country na stories za ma CMOs zitoa CMOs ama whatever. In terms of vile zina operate hapa sisi keshaka peke yake, lakini the whole industry since no kitambo kumekuwa na problem na pia vile mziki imekuwa promotions na vitu kama hizo. Kumekuwa na complaints, unasikia mengi matisa wanatoka majuu, unapata mapromoter wengine hawako up to your task unafaa do na vitu kama hizo. But I think says vitu zinaonekana kama ni different kiasi, but bado tuko far sana mimi ku get mali, maybe vitu zinaran you on 100% level ya professionalism na vitu kama hizo.
Okay. Na wewe kuna nini, kuna any situation leo na film game make more money? Because I think kuna situation moja ile Likoni, Vigeti yako anasema will make a few hundred thousands but on a film game make up to some millions. Where do you think
kuna? From events kuna events mbili tatu. Nadhani hapo ndiko maybe nizaita peak. Hapo maybe tunge make a killing to the maybe just a stadium na vitu kama hizo. Kuna events tulifanya hapa na pale. Which na feel labda kama tungekuwa like a proper way ya kuhandle vitu, maybe tunge make a killing at that particular moment.
Okay.
Zone events alafu tukinge kusipeza ma CMOs, unaona? Nitume kuna ambapo mbeleni kama kuko na ways za kuweza ku collect revenue ama gavanga za kuna regulate vitu poa. Then I think kuna mangoma kadhaa zilichezwa sana kwa radio na vitu kama hizo tafsiri songa hapa hizo mbiokoe zilipata ya play kibao sana, unaona? Na up to leo sijapata hata bop. Unaona sasa? Yeah, so hizo pia ni gaps fulani zilifanyika. Tumeweza ku
okay. Natasha,
alikuwa Natasha.
Yeah. Alafu nini? So majuzi of course kulikuwa na the Tusker Oktoberfest culture experience. So how was that and
I think ilikuwa kitu fiti, ilikuwa nostalgic na vitu kama hizo. So I think muziki yetu maybe kwa ni kama tuko na make a song kufanya two songs, ni kama tuko na document generation.
Yes.
Na kitu kama hiyo, na so pia ilikuwa evident na hiyo culture ilikuwa na ilikuwa target audience ilikuwa new generation ya
kitambo.
Ya kitambo na vitu kama hizo. So ali show up na kashow love na whatever na kitu kama hiyo. Pia na vile ilikuwa imorganiziwa, big up kwa masponsors pia walio wala si masponsors rather wala walikuwa pia behind the whole organization. Pia walifanya kwa level professional.
Yes.
Ke design yake. I think one of the best events ilifanyika last year, one of them mena kaza zingine, lakini I think for me ilikuwa niyo kuweza kureconnect pia na hiyo generation nasema na hiyo the nostalgia na whatever kuweza kukumbuka tu ile essence hii kitu ilikuwaje na kitu kama hiyo.
Okay, na nini so rehearsal yake ilikuwaje, like alafu muli perform na nini performance track ama ilikuwa band?
Ilikuwa half band half.
So rehearsal ilikuwaje?
Rehearsal ilikuwa fiti. Tumekuwa spaces tofauti as Kishaka. So sometimes wagani hard ku get pamoja. But for this time round vitu zilifro fiti. Tulikuwa space moja in terms of mentally, spiritually, whatever. Alafu pia rehearsal space zili flow to power up, tukona kuna experience kwa industry.
Yes.
Walikuwa walikuwa behind the rehearsals, behind the show na vitu kama hizo. So I think zilienda fit na zilikuwa poa.
Okay, kwa sababu reason nafanya nakuuliza hivyo ni tulikuwa hapa na wasi wa Soul Group. Wala na iko involved in Soul Fest, na walikuwa nasema that for example for Soul Fest. Iko inabidi every artist to perform four songs and for these four songs lazima uzi perform na band. Ilikuwa una sign contract that he has for 4 months. So every day for 4 months una meet, like okay, and I think ni Monday to Friday una meet na rehearse 4 months for 4 songs only, and you could see that with the performance, like the final product. Tuseme one day Soul Fest wapigie waambieniaje tutaka Kishaka wakuja perform Soul Fest, but lazima mu rehearse for 4 months. Do you feel saizi mko na hiyo discipline ya kushow up every day? Cause na kunga ni kiwatch
discipline inaweza kuwa the only thing labda nasema labda ni vina kushow labda kutuko kwa on different spaces na nini. Na
uzoko anasema leo kuna put you on a salary, but sasa lazima show up kama job.
Sasa ninasema kama it's like on a whatever on a work basis. I think work ethics bado tuziko, ethics iko, discipline iko na vitu kama hizo. So the only thing sometimes unapata kama labda kwa different spaces in terms of geographically na in terms of responsibilities na vitu kama hizo. So it become saa zingine hard kuweza commit for that long period of time, but kama kuna hiyo design nasema ni job na mko contracted in a proper way through contracts na whatever then kani job tunapiga job inapigwa, unaona? And the same thing pili ilifanyika na culture. You say waliza kujicommit yani kila part ikikuwa professional na design yake, then the end product itakuwa okay. Outcome itakuwa poa. Sasa unapata kasa zingine, unapata ndio nikwambie watu wa time kupata labda tu bwana work na hiyo design ya surface, kupata tu work na hiyo design ya culture ni msepia ni old school ndio, lakini through kulan zile gaps zimekuwa kwa industry ndio alikuja kuzirekebisha, na hiyo time akafanya saa kitu proper.
Okay.
And unapata pia surface, utapata labda utapata one or two people pia wamekuwa hapo for a while na wamekuwa na zile blunders zinafanyika kwa industry. So ku cover hizo gaps ndio na come sana your professionalism. But for Kishaka, so long as ni proper contracts and as long as ni proper engagements, then work ethics ina come through as ilifanyika hiyo siku ya nini.
Okay. So tulikuwa na Viketi hapa majuzi akasema na wako solo project na pia na wako the Kishaka project. So wacha tuanze na Kishaka project. How far is it? Msha record kitu yote? I think so far nishasikia ngoma kama ilikuwa the lead single ilikuwa ni Hawa. Kuna single imetoka.
Kuna uzio wa Tufileo, kuna
Tufileo, yes.
Kuna masingles kadhaa zime kama 2-3 zimetoka, kuna kadhaa bado ziko kwa studio. As I'm speaking right now baby, kuna tunataka to do na Kendrick pia kwa area. So hopefully
you're better kwa hiyo Kishaka project.
Kishaka sasa kwa Kishaka. Then definitely kutakuwa na one or two things that itakuwa zina come at a point. Maybe album, maybe kitakuwa album lakini either EP or singles.
Okay.
You inshallah, lakini for sure inshallah. Then for personal projects pia niko na wakala ma projects kadhaa.
Wapi unawakna nani, Kunta ama zipi?
Kuna vitu kadhaa na Duna Kunta. Kuna vitu kadhaa niko na Duna Kunta. Kuna pia vitu niko na producer hapa na pale, kuna producer fulani ako nitwaje? Inaitwa kuprojectu kadhaa hapa na pale, but Kunta pia amekuwa na push name projects kadhaa, either through albums ama music directly ama through mentorship projects na vitu kama hizo.
Okay.
So hiyo ni as far as music ina go. Alafu pia kuna ini yangu najaribu kuput itakuwa na stories za mentorship, itakuwa na stories za Tafrija.
Tafrija ya Kiswahili word meaning?
Tafrija, I think ni sijina za interpretaje directly wa Kizungu. But it's more something to do na kucelebrate tu.
Okay.
Ni kama ini koko line ya kucelebrate na vitu kama hizo.
Yeah.
So a couple of artists na wakinawa hapa na pale. Wanaweza kuwa come through. Maybe at a point maybe neza nini.
Yeah.
Recreation. Okay, Tafrija recreation.
Recreations kinda.
Yes.
Okay. So I love pia from the music pia katika la kati recovery. Kuzoma service nafanya. Kuna maboy na jaribu ku work now, si work now but kwa toa kwa hiyo level ya
addiction. Yes.
Na ma partners kadhaa hapa na pale.
Thank you for doing the Lord's work, man. Try to get wasay away from addiction. It's very important. Addiction inakuwa like one of those. Nilicheki majuzi, Ruto amesema kutakuwa na rehabilitation centers all over the country. That's a good thing.
Especially wapata sakuru na kama hizo mitaa zetu, kuenda rehab ni expe. Mtu kwa afford kuenda rehab. Then lazima kuna alternatives za ku intervene. Others unapata generation fulani wase ukikuwa hapo na ukifuatilia na ukifanya sasa things unajaribu kufanya ndo una realize kuna problem big sana.
Nani kumit Sakaja ilikuwa je mlibonga juu nini? Kuzinajoga Sakaja na kuaga hip hop fan.
Sakaja amekuwa boys toka tu kitambo. Tumekuwa toka kitambo before kwa governor, tulikuwa tu nayo hiyo rapo na vitu kama hizo. So pia vile lingi kwa office. Kuna vitu kadhaa tumekuwa jaribu ku pull out pamoja. Kuna mentorship programs tuko jaribu kuweka through pamoja na vitu kama hizo. Alafu pia ameweza kutu involve kwa hizo ma festivals amekuwa na hold Nairobi.
Okay.
Hizo ma Nairobi Fest and it's only this year labda tukuweza ku manage sababu ya dynamics kadhaa hapa na pale.
This year ilikuwa kweli last year.
Last year rather.
Haikuwa.
Kani hiyo?
Nairobi Fest.
Sikuisikia.
Yeah,
kusikia. Nini alifanya hapa tao?
I think ilikuwa, but haikuhypewa sana kama the previous ones na vitu kama hizo. So basically I think for me nasema labda upande wa arts alikuwa na hiyo roho ya ku make things work kwa arts through unaweza project kama sasa Nairobi Fest is a project pia alikuwa anajaribu kupanga pamoja na vitu kama hizo but ni mtu pia amekuwa anapenda arts juu pia ni mtu ni sagaja mwenye alikuwa rapper so unapata labda
kuna hiyo
alikuwa anapenda arts ki design ki design
so tukimalizia umesema we look forward to what projects solo and Keishaka ama just singles
definitely Keishaka alafu maybe solo lakini maybe through nini through singles kwanza albums my EPs and albums maybe business I come at a point later
okay let's get up Zaka mingia